ebitongole ebirwanirizi by'eddembe bivuddeyo kukyokozesa omusajja Christopher Okello Onyum mu kkooti y'olujjudde gyagambibwa okuddiza omusango. Kidiridde ekitongole ekiramuzi nga kiri wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda okusalawo okutwala Christopher Okello eyasanjaga abaana bana n'abatta mu lujjudde lw'abantu eggaba gye yaddiza omusango guno atandike okwozesebwa. Okello ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna yasanjaga abaana bana abato ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center. Enteekateeka eno etandika lunaku lwaleero era esuubirwa okubeera mu kibangirizi ekya Gaba Community Church era esuubirwa okumala ssabbiiti nnamba. Kati akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative, Dr. Livingstone Ssewanyana ayaniriza enteekateeka eno wabula n'akkaatiriza obukulu obwa kkooti eza bulijjo okulaba nti wabeerawo obwenkanya mu musango guno.